He is holy. He's so holy, and he says in his word, be holy for I am holy. Athi ngisho ngesizulu, amakherubi namaserafim ahlala nje ababaza njalo ubukhulu bakhe bathi ungcwele, ungcwele, ungcwele. Amen.
Fanel ugutunyiswa.